Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Mushobora kandi kudusanga ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Hano muri studio ya karindwi i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumvaho muri hose ku isi. Ni umwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu kuri isaha. Uyu munsi rero turabaganirira ku ngaruka zo gukoresha telefoni igendanwa ubutitsa. Ingaruka rero bigira ku bwonko ni zihe? Turaza kubivugaho mu mwanya mu kiganiro muri isanga. Ikaze mwese. Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Shutese Ijwi rya Amerika nongere bahikaze mwese. Tubashimiye kuba mukomeje kwitabira ibiganiro byacu cyane cyane cy'ubuzima buri wa gatatu. Iyo umuntu afite amagara mazima nta kimunanira nta kidashoboka. Umugani wa Kinyarwanda uragira uti amagara araseseka ntayorwa. Muze rero dukomezanye iyi gahunda yo kubungabunga amagara yacu n'ayabacu. Mbonane hakanya kandi ko gushimira impuguke mu by'ubuzima bakomeje kwitabira ubutumire bwacu mu biganiro bitandukanye. Nkuko bisanzwe bakunze b'Ijwi rya Amerika umusanzu wanyu ntacyo twawugereranya, tubategerejeho inama n'ibitekerezo. Uruhare rwanyu rero turarushima muri ibi biganiro byose tubagezaho buri munsi. Abamaze rero kutwandikira kuri Facebook turabashimiye by'umwihariko, n'abandi namwe turabategereje. Dufite isaha yose kugira ngo tubakire muri kiganiro, mube hafi rero. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Dr. Jean Damascene Yamuremye, ashinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC, ni ukuvuga Rwanda Biomedical Center. Reka rero twakire umutumirwa wacu Dr. Jean Damascene Yamuremye, muraho murakomeye. Ndagushimiye cyane kuba wongeye kubonera umwanya abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ikaze rero ku Ijwi rya Amerika.
Nange ndabashimiye.
Nifuzaga rero nifuzaga ko turebera hamwe zimwe mu ngaruka zo gukoresha telefone zigendanwa ku bwonko bw'uyikoresha. Icyo twakwita nk'ingaruka zo gutwarwa n'imbuga nkoranyambaga umuntu anyuze kuri telefone. Nta gushidikanya ko telefone zigendanwa zahinduye ubuzima bw'abantu mu buryo bwiza, abandi bakaba babasha kubona cyangwa se kugera ku nshuti zabo n'abavandimwe bari kure ku buryo bworoshye. Mu byerekeye rero ubuzima by'umwihariko, kuva izo telefone zadutse cyangwa se zikwirakwiriye, abantu babona amakuru ku buryo bwihuse kandi bworoshye, babona inama z'abaganga kandi bakagezwaho gahunda zo kwita cyangwa se kubungabunga ubuzima. Cyakora abashakashatsi bamaze gusanga ko gukoresha izo telefone kenshi kandi igihe kirekire bishobora kugira ingaruka ku bwonko bw'umuntu mu buryo butandukanye, byaba ku muntu mukuru cyangwa se ku muto, nubwo bikirimo gukorwaho ubushakashatsi. None rero mbere na mbere Dr. Jean Damascene Yamuremye, umuntu yamenya ate ko yabaye imbata ya telefone igendanwa?
Nk'uko bivuze Eugenia, telefone kimwe na n'ibindi bikoresho bya tekinoloji byahinduye ubuzima ku buryo bufatika kandi byorohereza abantu ku buryo cyangwa ubundi. Ariko ikizwi ni uko iyo bikoreshejwe nabi cyangwa se bigakoreshwa ku buryo bw'umurengera byangiza ubuzima bw'umuntu. Ku byerekeye rero telefone no ku buzima bwo mu mutwe muri rusange, ibirazwi neza nkuko maze kubivuga ubushakashatsi bumaze kwemeza ko byanze bikunze telefone ikoreshejwe nabi byaba ari ukuyikoresha bidakwiye cyangwa si kubikoresha ku buryo bw'umurengera nkuko bivuze byangiza ubwonko kubera ko telefone irimo ibintu by'ubumara cyangwa se ibintu byica ingingo cyane cyane zo mu bwonko noneho bikangiza ubwonko mu buryo bw'imiterere ariko no mu buryo bw'imikorere y'ubwonko rero nk'uko tubona ibiyobyabwenge bimwe bisanzwe nk'uko byangiza ubwonko byagaragaye ko na telefone zangiza ubwonko ku buryo bumwe cyangwa se busumbye na bya biyobyabwenge dusanzwe tuzi ndetse ngereranyije hari ubushakashatsi bwakozwe mu gihugu cy'Ubwongereza bo bavuga ko iyo uhaye umwana smartphone n'igihe kigeze mu minota nk'itanu cyangwa se kugeza ku icumi biba bingana n'uko wamuha icupa rya divayi ya divayi ikomeye murumva uko divayi yakwangiza umwana cyangwa se bakavuga ko igihe umwana akoresheje iriya smartphone bisa naho uba umuhaye ikiro cya kokayine ngira ngo muzi kokayine uburyo yangiza mu mutwe ikayobya ubwenge ndetse ikaba ishobora no kubuza ubwenge rero nakwemeza ko ikibazo kirakomeye kabone nubwo abantu bareba ibyiza bya telefone gusa bari bakwiye twari dukwiye gutangira gutekereza n'ibibi bya telefone
ye turebye rero nk'icyo gihe uvuga uti umwana mutoya ni umwana uri mu kihe kigero ni umwana uwo ari we wese cyangwa se hari nk'umwana umaze gukura umuntu yavuga ko ashobora kuba yamuha telefone
uko umwana agenda aba mutoya niko ubwonko bwe buba butari bwakura butari bwakomera ndetse niyo muntu kuvuga ngo ugomba kurinda umwana cyane cyane umwana akiri mu nda ya nyina ahangaha ndashaka kuvuga ko ubushakashatsi nanone bwerekanye ko abagore batwite iyo bakoresha amatelefone baba bangiza n'abana bari mu nda yabo ndetse noneho igihe yavutse ni nayo mpamvu tuvuga kimwe n'abandi bashinzwe ubuzima bwo mu mutwe tuvuga ko byibuze kugeza ku myaka 12-13 ndetse kuzamura aho ngaho niho umwana wenda wakagombye kumuha telefone ariko icyo ikindi navuga ni uko ubundi bushakashatsi buvuga ko abantu b'abangavu n'ingimbi bitabira telefoni cyane ku buryo bw'umurengera ndetse bakagira imbata za telefoni byumvikane ko nyine igihe umwana atari yakura atarageza ku myaka 15 twakagombye kumurinda telefone cyangwa se tukagenda tugabanya uko agenda kura uburyo tumuha telefone
niko se docteur muravuga ingaruka cyangwa se ko ibyo byo telefone smartphone zigira ingaruka y'umubyeyi utwite azikoresheje bikagera no ku mwana ibyo bya bwenge iyo umuntu abikoresha cyangwa se inzoga umwana ashobora kuvuka afite ibimenyetso runaka bigaragaza ko umubyeyi yafashe ibyo bya bwenge kuri telefone ni ukuvuga ko umwana avuka nawe afite icyo kintu cyo gushaka gukoresha telefone cyangwa hari ibyo bishobora kwangiza mu buzima mu mubiri we
oya ntabwo wenda aba ashaka gukoresha telefone ariko twavuze ko hari ashobora ahubwo kuvugana ubusembwa bwo mu mutwe ugasanga imikorere y'ubwonko bwe ntabwo ikora nk'umwana muzima ariko nanone ni ukuvuga ngo iyo asanze ababyeyi bakoresha telefone cyane byanze bikunze biroroha iyo mama we yakoresheje telefone akimutwite nawe bigeregiye agakunda telefone kurenza abandi bana. Ariko aho twashatse kuvuga ko telefone kubera bwa bumara bwa telefone bwinjira no munda y'umubyeyi hanyuma bukangiza cyane cyane ubwonko bw'uwo mwana, ndetse n'igihe umwana avutse kubera ko ubwonko bwe buba butarakura butarakomera, iyo bamwegereje telefone cyangwa se bakamuraza mu cyumba kirimo telefone byanze bikunze telefone iramwangiza.
Iyi ni narebye abana akenshi usanga iyo babonye telefone baza bayirwanira, hari utwana ubona rwose tuzi n'uburyo bayikoresha kandi ntazi gusoma, ariko yayifata ukabona arafungura arashakisha ibintu ku buryo budasanzwe, wagira ngo bavukana ubwenge bwo gushakisha ibintu kuri telefone.
Ubundi abantu bahimba ibintu bya tekinoloji baba bashaka kwigana uko ubwonko bukora. Ni ukuvuga ngo ari computer ari na telefone, ndashaka kuvuga nk'izi smartphone zigana imikorere y'ubwonko bw'umuntu, ndetse ntidutinya kuvuga ko ziriya nicyo bita external brain, ni ukuvugana ubwonko buri hanze y'umubiri bugerageze. Iyo rero umwana akoze kuri telefone, ni ukuvuga ngo abafashe ikintu gisimbura ubwonko karemano hanyuma noneho agakomeza kugikoresha. Cyane cyane abana kubera ko ubwonko bwabo ntabwo buba bwitabira gukora ibindi bintu bisanzwe bikora, niyo mpamvu abana bashimishwa no gukoresha utuntu tumeze nka telefone. Ndashaka kuvuga hari n'ibikinisho bimwe bya game by'ibikinisho bikora nka telefone, ibyo ngibyo abana barabyitabira. Kubera iki? Kubera ko biba bikora nka handi mu bwonko bwabo. Niyo mpamvu bavuga ko bigereranywa n'ibiyobyabwenge, kubera ko ibiyobyabwenge ababikoresha bazi neza ko biba bigiye gusimbura ikintu karemano kiba kiri mu bwonko. Ibyo bintu rero bisimbura icyo kintu karemano, iyo kije gikozwe n'umuntu cyangwa se ari ikintu bishakiye, niyo mpamvu bwa bwonko bukunda kugishakisha, noneho ugasanga umuntu yabaye imbata y'icyo kintu. Na telefone rero n'ubwo buryo gikoresha, n'ubwo abantu benshi batari babimenye.
Turakomeza tubiganireho, yenda hari icyo bishobora kuba byasigira abantu benshi. Noneho nagira ngo tujye ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'ijwi rya Amerika batangiye kuduhamagara, tubanze twakire Desire.
Karame mwiriwe.
Mwiriwe neza, urahagana hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Dufite igitekerezo cyangwa ikibazo?
Igitekerezo ariko n'ikibazo nagishyiraho.
Yego.
Nagira ngo nshimire kuba mwashyizeho icyo kiganiro cyiza.
Urakoze.
Mwakoze cyane, kandi nshimire n'uwo mutumirwa uburyo ari gusobanura. Ariko njyewe mfite inyunganizi na mini igitekerezo nashaka gushikongeraho. Usanga muri iyi minsi hariho gahunda yo gufata abana, usanga umwana mutoya afite telefone, kandi telefone usanga akenshi zikunda kugomesha, usanga umwana niba hari gahunda yakabaye arimo ntayikurikiye neza. Ariko buriya usanga umwana nibura ukwiye kugira telefone nibura ari umwana ufite nk'imyaka hejuru yenda ya 18, kuko telefone usanga kenshi umwana muto nta kintu aba yikeneyeho ahanini, kereka wenda nk'umwana watangiye kwiga ugize nka 18 ukuze, niwe ushobora kuba yavuga ngo wenda arimo ararebaho avugana n'inshuti ze, se yajya kuri interineti, wenda niba ari telefone ya simati wenda ashakishaho ibijyanye n'ubumenyi bw'ibyo aba yiga. Ariko umwana muto usanga ariho baramushuka, bahera bamushuka umuntu w'umugabo cyangwa se umuntu w'umusore, niba ari umwana w'umukobwa muto yifite akaba aramuhamagaye akamushukira kuri telefone, kuko kuri telefone aba avuga ati guhurira nabo ahantu duhuye gutya bambona babona ko wenda ndimo nganira n'umwana cyangwa ndi kumushuka, ariko kuri telefone aragira gutya akaba ananayimuguriye, erega nk'umugabo akayimugura tuvugana ujye ugenda ugihe uryamye mu cyumba umpamagare cyangwa ugihe uri ahantu umpamagare. Rero telefone ntabwo ari nziza, ziri nziza ku bantu bakuru zazanye n'iterambere, ariko ntabwo ari nziza ku buzima bw'umwana ukiri mutoya. Rero ikindi navugaga, ashaka kubaza uwo mutumirwa, telefone usanga bavuga ngo kuzita kuzikoresha ku matwi hari abantu bakunda kuzikoresha cyane ese zigira ingaruka zihe ku bantu bakunda kuzikoresha bitewe n'akazi bakora kubara bitaba telefone cyangwa se umuntu yayikoresha ate kugira ngo itagire ikimuhungabanyaho wenda ku mitekerereze niba wenda arakuntu bavuga ngo gukoresha bluetooth cyangwa se zino ekuteri ngo nibyo byiza ese telefone ibikora bite se ku mwana muto yana none ikindi hari ukuntu bashobora ngo ubwonko bw'umwana muto ngo ntibabukomeye ngo kubwegereza telefone ni hehe umuntu yashyira telefone mu gihe umuntu wenda w'umubyeyi afite umwana muto kandi akagira na telefone yayikoresha ate kugira ngo wenda itagire ikimuhungabanyaho
urakoze cyane rwose
ikiganiro cyo ndakurikira nibiba ngombwa turongera tuvugana ariko urakoze cyane
urakoze nawe reka tubanze twakire na Jacques mbere yuko muganga asubiza Jacques turi kumwe
yego ndabumva cyane
yego urahamagara uri he
ni Burundi mu buraruko bw'Burundi
mumeze mutahongaho mu buraruko
turashima kabisa ni bukebuke nyene ni buhoro
buhoro buhoro hari ikibazo cyihari
aya kibazo ntacu nyene nta kibazo cyihari ariko
ni mibereho no kuri iki kiganiro rero tuvuga ku byerekeranye na amatelefone agendanwa kuyakoresha ingaruka bigira ku bwonko hari ikibazo ufitiye muganga cyangwa ni igitekerezo
aye andafite akabazo nkagira n'intererano ntoya ntangurire ku kabazo kiwanje ndabaza muganga nti none nk'abantu bashobora kumara umwanya muremure bari ku matelefone mu gihe baba bari nko ku bintu bya WhatsApp cyangwa Facebook bakabimara ku mwanya muremure ntibishobora kugira ingaruka mbi ku maso yabo cyangwa ubwonko bwabo ku buryo bishobora guhindura n'ibyiyumviro byabo bikabacurika mu gihe hari abo usanga bagenda no kuri internet n'ibyo barahabye bagaca bapfa kubikurikiza kandi batazi n'ababishyizeho ko ari abahinga muri ibyo bintu
urakoze cyane
nagira bampa umuco ku kindi kintu kijyanye n'abantu bakunda gushyira insinga mu matwi mu gihe usanga bagenda nk'amayekuteri ugasanga batembeye umwanya muremure cyangwa bari mu modoka ikintu kintu nawe usanga umuntu yatwawe atazi n'ibyo arimo nta ngaruka bigira mu bwonko byose
reka muganga adusubize urakoze cyane Jacques
urakoze cyane
Dr. Jean Damascene aba bombi barasa nk'aho ibibazo byabo birajya gusa
umwe yabajije yatanze igitekerezo ko umwana utaragira imyaka 18 ariwe wakagombye gukoresha telefone birasa n'ibyo twavuze mbere
uyirengeje cyangwa
umwana utarageza iriya myaka ukiri mutoya mu by'ukuri telefone ntabwo yakagombye kuyikoresha kuko nta kintu aba ayikeneyeho ariko cyane cyane kubera ko imwangiza mu bwonko ni ngombwa ko abana bayirinda ndetse wenda twakongeraho ko nko mu Rwanda Minisiteri y'uburezi ifatanyije na Minisiteri y'ubuzima hashyizweho itegeko nko mu mashuri yisumbuye n'amashuri abanza kirazira ko abana bigana amatelefoni ibyo ni icyemezo cyafashwe hamaze kugaragara ko amatelefone yangiza abandi ariko uwabajije mbere asa naho yakomoze no kuki n'izindi ngaruka za telefone kubera ko telefone yabaye yongereye ibyaha kubera ko abantu byoroha kuba gukora ibyaha hanyuma ibyaha ntibimenyekane niho yavugaga ko abana batoya bashukika cyane kurenza kuri telefone kurenza ahandi undi nawe aragaruka ku kibazo niwe wa mugani cyo kuvuga abantu baba kuri telefone igihe cyinshi akenshi hano umuntu ntabwo aba kuri telefone kubera ko ya telefone ayikeneye ari kuyikoresha ibintu by'umurimo cyangwa se ibintu by'akamaro akenshi ni uko harimo ka kantu gatuma umuntu agomba guhora yishaka nk'uko umuntu ahora ashaka ikiyobyabwenge noneho bigatuma
agira ikintu cyo gushaka iyo telefone ndetse akagira n'uburyo asobanura impamvu arimo kuyitindaho, ariko mu by'ukuri nuko telefone iba yaramuhinduye ikamuhina nge hanyuma noneho agahora ayishaka. Noneho we aravuga ati se ntibishobora no kukwangiza mu maso, uretse no mu maso byagaragaragaye ko telefone mu by'ukuri yangiza ibice byinshi by'umubiri, cyane cyane igice cy'ubwonko, aho umuntu ye no gutekereza cyangwa se gufata ibintu mu mutwe, bya bindi byo gufata ibintu mu mutwe ukaba wibuka ibintu, telefone yangiza ako gapande k'ubwonko gatuma umuntu yibuka ibintu. Nk'urugero ndashaka kuvuga ko ubu ngubu kugira ngo umuntu azibuke ikintu umuntu yamubwiye ejo cyangwa ejo bundi bisigaye bigora, agomba byanze bikunze kubyandika muri telefone. Ubwo buryo rero ndemeza ko nk'uko babivuze telefone yangiza mu bwonko.
Umuntu araremara rwose ku buryo atayifite usanga hari ababuze amahoro. Reka twakire na Samuel, uranyumva?
Yego, ndabumva cyane.
Uraduhamagara urihe?
Ndi mu nkambi y'impunzi Induta.
Muri Induta mumeze mutese?
Muri Induta tumeze neza nyine nk'impunzi koko.
Hari ibibazo byari bimaze iminsi bihavugwa byaragabanutse?
Ubu ntabwo biragabanuka, ariko cyane cyane icyagabanutse ni ya mikuru y'abasuma. Ego, abantu bararyama ariko ntabwo dushobora gusohoka inyuma y'inkambi.
Iyi niyo mufite amahoro, ndumva hari icyahindutse. Nuko ikibazo cyawe rero cyangwa intererano waba ushaka kudugezaho muri iki kiganiro?
Ikibazo cyanjye sise ni cy'uko kenshi amatelefone turabona ko mengo bitara bwo nka amatelefone abenshi twakunda kubwira ingorane z'amaso, ariko ubu kweri abantu benshi basigaye bafite ingorane z'amaso kuko kenshi bama barabye muri telefone, kenshi urya muco wa telefone ukadutera ingorane. Rero sinziko hari icyo mudufasha nka mwebwe mufise ubumenyi bw'ubuvuzi icyo twashobora gukora.
Aho ubona hari abantu benshi bafite ibibazo by'amaso kuva telefone zamamaye?
Yego cyane, mwihereye ko nanjye icyo kibazo ndagifise n'umudamu wanjye mu nzu icyo kibazo nagifise, kandi ibyo bitanga igihe nyine turonkeye amatelefone.
Hashize nk'igihe kingana iki?
Haraheze nk'igihe cy'imyaka ibiri.
Ubwo ibyo ari byo byose murazikoresha cyane?
Turazikoresha cyane, nka cyane cyane iyo dukoresha igisata cya Facebook. Ego,
uretse muganga ubwo aragira icyo akubwira. Dr. urakoze cyane Samuel, dusuhuriza abari aho ngaho muri Induta. Ye Dr. Jean Damascene yamuremye, najya ngo musubize Samuel.
Samuel yari afite ikibazo cyumvikana, iyo umuntu buriya ububi bwa telefone harimo ka kantu nyine kagukumbuza cyangwa se gatuma ukomeza gukurikira ikintu hanyuma ukibagirwa n'umunaniro w'umubiri, ni nako ibiyobyabwenge byose bikora, ku buryo iyo wanyoye ikiyobyabwenge umubiri ntabwo unanirwa. N'amaso rero iyo ari kuri Facebook nk'uko arimo kubivuga, kuri WhatsApp ugira ngo mbese hari n'abantu barara kuri telefone bakabura n'uburyo bwo gusinzira, kubera ko ya telefone nk'uko nababwiraga ibuza umuntu cya gice gituma asinzira kugira ngo asinzire. Ariko noneho yaba atari kuri telefone niho yumva umunaniro, akumva amaso aramurya. Uretse n'ibyo hari n'ikindi gice cy'umubiri kizahara cyane kiri hafi y'amaso, ndavuga ugutwi. hari abantu benshi basigaye bavuga mu matwi bivuza mu matwi ariko nkuko bigaragara hari abantu benshi basigaye bivuza amaso ariko ntibamenye ko bituruka kuri uko gukoresha telefone by'umurengera ariko aravuga ati byagenda bite abantu babafasha bate ariko nge navuga ko kimwe umuti we arawifitiye kubera ko amaze kumenya ko ari uko bakoresha telefone cyane ndakeka ko umuti wa mbere ni ukugabanya igihe bajya kuri telefone cyangwa se kuri ayo ma Facebook simvuga wenda ngo yahita ayihagarika ariko narebe neza niba hari ibintu bifite akamaro bitamutwara umwanya cyane hanyuma bimwe akabihagarika noneho akagerageza kugabanya igihe yakoreshaga telefone gusa iyo birenze umuntu agashobora kubyikorera hari amaserivisi ubungubu ariho nk'uko dufasha abantu bose kuva ku biyobyabwenge no kuva ku itabi n'uwo muntu turamufasha uburyo cyangwa se yagabanya gukoresha telefone akayikoresha mu gihe biri ngombwa naho ndakeka ko bifite isano na ba bandi ba mbere uretse amaso n'izindi ngingo z'umubiri zirahazahariya ariko mu gihe umuntu ari gukoresha telefone ntabwo yumva ko umubiri we urimo kubabara
hari n'abatubwiye ko ngo no gutera akabariro nabyo ngo bitakiba byagabanutse cyangwa se hari n'abatakibibasha kubera umugore n'umugabo baryama na telefone umwe ari kuri telefone undi ari kuri telefone naho John Frank Karuranga we yatwereje telefone nawe bwo nitubasha kumuhamagara aratubwira ibindi bitekerezo bye yavuze ati kuva telefone zadutse zorohereje abantu guhana amakuru mbese communication zaroroshye atari ku kibi nuko umuco wo gusurana wacitse bivuze ko zagabanyije urukundo mu bantu ati ikindi abantu ntibagihana umwanya wo kuganira baba bari kuri WhatsApp ikindi umuco wo gusoma waracitse abantu bibera kuri Google na YouTube ibyo namwe murabibona mu bantu babagana mwarimuvuze ko umuntu ashobora kubona ubufasha umuntu agana muganga wuhe kugira ngo abone ubufasha bwo kugabanya ibyerekeranye no gukoresha telefone nko mu Rwanda
abaganga ni babandi bafasha mu byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe ndavuga abapsychologiste turabafite abapsychiatriste abamentalisinasi turabafite wagana abo ngabo iyo bibaye ku buryo bw'umubiri n'abandi baganga bashobora kugufasha ariko byaba byiza ko umuntu aganya abo bantu ariko uriya muntu witwa nk'uko ubivuze hari abantu benshi bavuga ko n'imibanire y'abashakanye yagiye igabanuka kubera telefone ndetse ntabwo ari no kubyumva gusa kuko hari n'ubushakashatsi bwagiye bukorwa hari n'ubuherutse gusohoka bugaragaza ko uretse no kuba byabangamira imibanire hari cyane cyane nko ku bagabo telefone abakunda gutwara telefone ku mufuka ngo bigabanya imikorere y'intanga ndetse n'intanga zikabagabanuka hari n'abo biba intandaro y'ubugumba ndetse bikaba n'intandaro yo kurwara amakanseri nka kanseri y'amaprostate
bya bintu birakomeye
telefone sinzi niba kubera ko hari telefone abantu benshi bazikoresha kandi bazikunda abantu benshi ntabwo ikintu kibazo bakiganiraho n'abakiganiriyeho ntabwo bakivugaho ukuri kubera ko twese dusa naho telefone zabaye mu buzima bwacu ariko nk'uko ubivuze uti n'urukundo rwaragabanutse hari bamwe bemeza ko telefone zihuza zegeranya abantu bari kure ahubwo zigatandukanya abari hafi. Ubu ndavuga nk'ubu uri muri Amerika birashoboka ko dusa naho twegeranye, ariko mu kurundi ruhande n'umugabo n'umugore Facebook na WhatsApp zirabatandukanya, ugasanga umwe yibereye ari kuvugana n'undi muntu uri muri Amerika, undi ari kuvugana n'umuntu uri muri Canada cyangwa sahandi, mu gihe bo ubwabo begeranye batagishobora kuvugana. Bikaba rero n'intandaro y'ibintu turimo kubona by'uko nko mu Rwanda ubushize bagaragaje ko ubutane mu nkiko bwiyongereye inshuro zirenze ijana.
Ni ikibazo. Ukabona abantu bari mu cyumba kimwe cyangwa bari mu nzu imwe ariko ntibavugana no kugenda baragongana, umwe aritura ku wundi atanamubonye kubera gushyira amaso kuri telefone.
Babimenye ahubwo reba no mu muhanda turemeza ku neza ko n'amakisida aba mu muhanda benshi abatewe na telefone. Hari abantu badashobora kugenda ngo babe bamara umwanya bari batwaye imodoka batarebye kuri telefone. Byaragaragaye hari polisi yashyizeho ibihano, ariko birakomeza bikagaragara ko nk'abashoferi abantu batwaye imodoka biranga ntabwo bibashobokeye ko batwara imodoka bakirinda kureba kuri telefone. Urumva rero aha niho twiho umuntu yakwemeza ko telefone ari ikiyobyabwenge kimwe n'ibindi. Mu by'ukuri mu gihe udashobora no kubona ko hari ikintu kiri imbere gishobora kuguteza akaga, ahubwo ugakomeza ukajya kuri telefone kandi atari ibintu bifite akamaro.
Ye twakire noneho Jean Bosco ku murongo wa telefone, uranyumva?
Yego ndabumva cyane.
Ye urahagana he?
Ngewe ndi muri Mozambique hariyo nk'abandi mu Burundi.
Ye mumeze mute muri Mozambique?
Muri Mozambique n'amahoro turashima Imana, kiretse ibiza bidabira tubako nyene n'ubushuhe nyene n'uko.
Ye hari hamaze iminsi havugwa ibiza, nizere ko mwebwe bitabagezeho aho muherereye.
Aya twebwe duhereye ntibyadushyize kuko twe turi ku mugwa mukuru Maputo, byabaye mu ntara za ruguru. Ariko byatubereye bikizanye naho duhereye, byatumye ibintu bizamuka kubera aho byabaye, hanyuma yarabomotse ibiciro byarazamutse, ibintu byo kurya ntihatari.
Ntibirumvikana n'abahasize ubuzima rero.
Beshi cyane. Tuguma duterekanya kugira tuze gutabara, tubafashe nyine babayeho ntihatari.
Ye mwihangane. Nuko ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kuduha mu kiganiro?
Yego, igitekerezo nifuza gutanga. Yego, amatelefone rimwe aradufasha, ariko na mu bundi buryo uriraraba kuko nk'ubu cyane cyane duhagaze ku itangazamakuru, telefone ushyiyemo idufasha kuko aho hambere hahise nanyaga n'abakurambere bavuga yuko bakoresha ingoma, bakoresha amafirimbi, ibintu byabe mbwa telefone. Ubu ishobora kuba ndi nkahavugana, ndiko mvuga n'ijwi rya Amerika nko muri Amerika. Iyo ni ingaruka nziza, ariko ahandi naho winjiye hariyo ibintu bimwe byagiye bisubira inyuma, nk'iterambere nko mu Rwaruka. Yenda araba nk'urwaruka rw'inonya ntaho mbaye sabye nko mu Burundi, nk'ino umwana bakeza kuba afite imyaka 10 ugasanga kurusha gukora telefone, ariko jyewe nakoze ku telefone ngirase nka 25-27. Umwana yajya ku ishuri agumira ku telefone ntanaronka umwanya wo kwiga, ariko mugaye nk'iyo ngaruka mbi nawe ndavuga nkahanura nk'ababyeyi ko bashobora gukurikirana abana bakoresha telefone, kuko ubundi nabwo ishobora kubazanira kansera cyangwa bashobora gutagira icyo bimarira kubera kwishyura kwitwareka telefone. Ubundi bwo telefone umenye ngo ikoresha telefone yabaye iterambere ryiza.
Ndagushimiye cyane kuri icyo gitekerezo cyawe.
Murakoze cyane.
Urakoze mukomere nawe. Ye twakire Abraham uranyumva?
Ndabumva.
Wiriwe neza, urahagana hehe?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Rurindo yashyorongi irutonde
mwiriwe neza saho ngaho Irurindo
twiriwe neza rwose ibihe bimeze neza
nuko nuko igitekerezo cyangwa ikibazo
nshi kibazo nka bibiri cyangwa bitatu gusa harimo n'ikireba radiyo
bitatu kandi ari byinshi nyine ikireba radiyo
ikibazo cya mbere mbaza muganga
yego
we urabona nk'umunyeshuri hari igihe aba ari nko mu kizamini noneho agakora kugira ngo haze ibisubizo agahita haza rimwe mu biganiro yagiye agira n'inshuti ye kuri telefone ugasanga yanakwisese ibyo ngibyo biba byatewe n'iki
ari mu kizamini nkaho yahaje igisubizo cy'ikibazo agatangira gutekereza ibindi
agatangira gutekereza ibiganiro yakore kuri telefone urwenya se ibyo ngibyo byabiterwa n'iki
cyo ni ikiyobyabwenge
neno ikindi cya kabiri mbabaza birashimishije kuba muvugira muri Amerika nkabumvira icyorongi mu Rwanda
yego
nta kuntu mwaza bashyiraho na televiziyo tukajya tunabareba ku mashusho
nabyo buriya bizaza n'iterambere
ni ibyo ngibyo
urakoze cyane Abraham
bibahire cyane rwose turabakunda cyane
natwe turabakunda Dr. Iyamuremye Abraham
ndashimira uriya aruriya
Zambosko
ni
Zambosko
aravuga ati wenda iterambere ry'amatelefoni byaradufashije ariko hari ibindi bintu byazanye bikomeye ndetse akavuga ati abantu benshi bari bakwiye kubyitondera hari nawe yageze avuga nitwabyumva neza hari avuga n'isano a telefone zishobora kugira n'indwara zimwe na zimwe nka kanseri nge niko nabyumvise ni koko uretse nka kanseri ubungubu kubareba iby'ubuzima bwo mu mutwe hari ibibyimba byo mu mutwe byashoboye kwiyongera ariko abashakashatsi barimo baremeza ko nka kanseri zo mu bwonko ziyongereye kubera amatelefone n'ibyo nyine ariko Ibrahim nawe yazanye ikindi kintu gikomeye kandi gikunda kuboneka cyane cyane ku bantu bagira bafata ibiyobyabwenge dore ko twavuze ko na telefone ikora nk'ikiyobyabwenge ikiyobyabwenge gihindura imitekerereze y'umuntu hanyuma noneho kimwe n'umuntu wanyoye za kokayine za heroyine agira ibintu bijya kumera nka halusinasiyo halusinasiyo ni ukubona ibintu bidahari hanyuma ukumva n'amajwi adahari wa muntu wakoresheje telefoni cyane agera igihe wa mugani kubera ko adafite atigeze agira umwanya wo kuba ahantu acecetse kubera telefoni n'ubundi abayivugiraho cyangwa se yandikirana n'abandi noneho yagera nko mu kizami ahantu acecetse noneho agatangira kumva ya majwi yari asanzwe yumva kuri telefoni noneho ku buryo hari na bamwe icyo kintu ntabwo nari nzi ko nka Ibrahimu ashobora kuba nawe yarakibonye hari n'igihe umwana yandika ugasanga kuri ku rupapuro rwe yanditse ibintu yari asanzwe nyine yandikirana n'abandi kuri WhatsApp cyangwa se noneho wajya kubihuza n'ikibazo yabajijwe ugasanga n'ibindi ukayoberwa kubihuza ariko nkurikije n'iki ngiki ndashaka kukubwira ko hari indi ndwara nshyashya yabonetse cyane cyane muri Korea yitwa ngo digital dementia dementia nuko ni ya ndwara irwarwa n'abasaza yo kwibagirwa umuntu ntashobore kwibuka n'akantu na kamwe iboneka isigaye iboneka ku bana bari munsi y'imyaka 18 hanyuma akaba adashobora udashobora kumubwira uti kabiri guteranya na kabiri ni kangahe ngo abe yakubwira ko ari kane ndetse adashobora kugusubiriramo ibyo wamubwiye mu kanya ntibagise digital dementia afite ugutekereza kumeze nk'uko umusaza w'imyaka 90 dore ko kwibagirwa kuri abo basaza byo abari nk'aba ari normal rero biriya byo kubona ibintu byo wari usanzwe ubamo kuri telefone ari byo nk'amarisination ndetse n'uburyo bwo kwibuka cyangwa se kwibagirwa nabyo bikunze kuboneka mu bantu cyane cyane b'abajene twabivuga gutya
ese buriya nko mwari muvuze nko kuba umuntu yateranya mu mutwe n'utubare dutoya gutya ugasanga umuntu akeneye imashini yo kubara cyangwa se akeneye afunguye telefone kugira ngo ateranye utuntu kuba umuntu adakoresha ubwonko bihagije byo ntibishobora gutuma atabasha gukora n'utwo twitozo dutoya tworoheje mu buryo busanzwe
urakoze Eugenia urazi nakubwiye ko ibingibi telefone cyane cyane smartphone ni ubwonko buba bukorera hanze y'umubiri mu by'ukuri iyo bino bintu byatumye ubwonko budusanganywe budakora hanyuma rero urabizi ko urugingo rudakora rugeraho rukagwingira hanyuma noneho rukananuka noneho ibyo rwagomba gukora ntibibe byakora ndatanga nk'urugero uramutse utagenda byanze bikunze ushobora guhaguruka ukajugwa n'ubwonko rero nabyo nuko iyo ubwonko abantu batabukoresheje ni nayo mpamvu abenshi batubwira ko kugira ngo ubwonko bwawe ubukoreshe ndetse wirinde na ya ndwara twigeze kuganiraho yitwa Alzheimer's ukoresha utubare dukeya bya bindi bita scrub za mukuruwaze sinzi niba ubizi abantu bakajya bagira udukino nk'utwo dusaba gutekereza ibyo ngibyo bifasha ubwonko kugira ngo bukure ndetse bugire kapasite yo kugira ngo umuntu agire n'ubwenge bwinshi
twibutsa rero abatwumva ko ari radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga turimo gusuzumira hamwe ingaruka gukoresha telefoni cyane cyangwa se ku buryo burenze bigira ku bwonko bw'umuntu cyangwa se n'umwana uri mu nda nk'uko muganga yabidusobanuriye twakire Felix niwe uhawe ijambo Felix uranyumvira hagana hehe
abo mvandi mu kirundo ku ntega mu Burundi
yego mumeze mute aho ngaho
turashima tumeze neza
nuko ye hari ikibazo ufite cyangwa ni igitekerezo
batumari ufite nuko numva abantu bavuga yuko amatelefoni ngo bafite n'ingaruka mbi iminara y'amatelefoni ngo bafite ingaruka mbi ngo ku biterwa hariho ibyangwa bimwe bitacyama neza nk'imyembe ibindi byangwa bavuga yuko n'isawa ngo byabipa ngo kugaruka iminara y'amatelefoni nashaka kuba atari uwo muhinga yuko baba ari byo sa nk'atari byo
yego ndamuha umwanya kubwire ni umuhinga mu byerekeranye n'ubuzima ntabwo ari mu bijyanye n'ubuhinzi cyangwa ubworozi ubwo sinzi niba hari icyo yaba abiziho ariko ubwo reka muha umwanya hari ikindi wifuzaga kutugezaho
yego ikindi ni uko numva kandi iyo uyitwara mu mutungo urafite ingaruka mbi ku bihimba by'irondo kasinzi nacyo ko hariho icyo yo bivuga ko cyane cyane abantu bakunda kukigendeza mu mufuko
ngeri yabivuze n'uko mwebwe mu Burundi mushobora kuba mutarimo kudukurikira reka muha umwanya yongera gusubiriremo
yego
urakoze cyane Felix guma ku murongo ubwo rero
yego namwe murakoze
ye muganga yamuremye ni musubize Felix
Felix afite ikibazo cyerekeranye n'iriya minara y'amatelefoni iminara y'amatelefone iriya niyo ituma aya matelefone matoya ashobora kwakira amajwi cyangwa se akohereza amajwi. Birumvikana ko ibintu bikoze muri iyi telefone ntoya bikomeye cyane hari iminara y'amatelefone. Ni ukuvuga ngo rero ibyo yavuze wenda ntabwo twabisanisha ni we aravuga ati bigira ingaruka ku bihingwa nkuko wamubwiye ntabwo ndi umuhinga mu byerekeye ibihingwa ariko nagira ngo umubwire ko iriya minara y'amatelefone iyo iri ahantu hari abantu akenshi wabonye ko bayishyira ahantu abantu badatuye niyo bagiye gushyiraho umunara hari metero runaka bagira ngo abantu be gutura hafi y'uwo munara. Nko mu Bufaransa hari amategeko yagiyeho bavuga ko cyane cyane ku ishuri umuntu niba umunara uri ahantu birabujijwe ko ishuri byubakwa ahari nk'ibirometero icumi iryo tegeko nge nararisomye. Ndetse niba umunara ntugomba kuba ahantu yegereye ishuri mu rwego rwo kugira ngo barinde abana ingaruka z'iyo minara. Birumvikana ko rero niba bishobora kugira ingaruka ku buzima njyewe ndakeka ko ku kintu cyose cy'ikinyabuzima iriya minara ishobora nayo kugira ingaruka. Ariko ingaruka ku bantu yo ni ibintu byagaragaye yuko iminara y'amatelefoni ishobora gutera ingaruka ku bantu begereye iriya minara. Ndakeka ko icyo kibazo sinzi ikindi yabajije ntabwo ndimo kukibuka neza.
Ikibazo Felix yabajije ni cya kindi mwari mwashubije cyavugaga yavugaga abantu batwara amatelefoni mu mufuka ku ingaruka bigira ku magara y'irondoka kubimba by'irondoka
ku myanya y'irondoka ku bagabo birazwi ko abantu bayitwara ku mufuka ahegereye ku myanya y'irondoka. Ni ukuvuga ko nabivuze ko bishobora kuba ingaruka y'ubugumba, bishobora kuba ingaruka yo kugabanya intanga, bishobora no kuba ingaruka yo gutera amakanseri aganisha aho ngaho nk'amakanseri ya prostate. Ibintu byanditswe ni ibintu byakorewe ubushakashatsi. Ku bagore hari abagore bakunze kubika amatelefone hano mu mabere. Abo ngabo kuko ibere naryo rijya mu irondoka kubera ko ari yonsa abana iyo bamaze kuvuka. Ndakeka ko nabivuze ubwo rero byagaragaye ko abagore babika ari abagore bafite ingeso yo kubika telefone munsi y'umwenda hano ahagana ku ibere. Ibyo hari abagaragaje ko ari byabaye intandaro y'ubwiyongere bw'amakanseri y'amabere. Gusa ikindi navuze ni uko abagore bakoresha telefone ku buryo bw'umurengera bakararana n'amatelefone kandi batwite bashobora kwangiza umwana batwite.
Twizere ko Felix abyumvise. Twari twamugumishije kuri telefone kubera ko mu Burundi ntabwo badukurikira neza kubera kutagira FM. Twakire na Noah. Noah, uranyumva?
Yego, ndabumva.
Urahagana he wowe?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Yego, mumeze neza?
Yego, hameze neza cyane.
Nuko namwe mumeze neza?
Yego, natwe tumeze neza. Kwere bimeze neza cyane.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Dore igitekerezo nagomba kubaza. Nje ndabona ubu kenshi amatelefone yarabaye menshi, abantu benshi usanga mu mabarabara bari kuri za WhatsApp, bari kuri za Facebook, ugasanga abantu menga zirabatesha umutwe cyane benshi mbere n'ibikorwa ugasanga byinshi ntibigenda neza, ugasanga umuntu mbere atayifise menga arabuze amahoro. Yego, nta ngaruka byaba bifise ku magara y'abantu iri gihego y'amatelefone. Ikibazo kigira kabiri nagomba kubaza, nko muri ibihugu bya Afurika haraza ama telefone menshi none ubwo barasuzuma yuko atayo bakozwe mu buhinga budashaka kubangamira amagara y'abantu icyo ni kibazo nacyo nagomba kubaza
uravuga telefone ziza muri Afrika
ikindi kibazo cya gatatu nabakunda gushyira ama telefone ahegeranye n'imifuko iri ku mifuko y'ishati yegeranye n'umutima ubwo ntangaruka mbibye babifise ku magara y'abantu nicyo cyari kibazo nagomba kumubaza murakoze
yaramuganga yaramaze kutubwira ibyerekeranye n'ingaruka ku myanya y'irondoka ku batwara amatelefone mu mufuka hari amatelefone mu gatuza ku mabere yaramaze kuvuga ko byatumye kanseri y'amabere yiyongera bikamuha umwanya niba hari icyo yakongereraho ubwo akubwire mbere yuko tugukura kuri telefone kubera ko mutadukurikira mwese neza nkuko nabivuze muganga
nubajije ibibazo bifite ireme kandi byumvikana ko agomba kuba yarakoze ubushakashatsi kuri iki kibazo ati telefone abantu benshi barayikoresha n'ahantu bitari ngombwa gusa ngo umuntu arasirikira mu muhanda nta nari kumenya n'imodoka zitambuka ubundi akavuga ati ni iyo batayifite usanga babuze amahoro ndibwira ko hari indwara yitwa yavumbuwe vuba yitwa nomofobia iyi ndwara igaragazwa na bino bimenyetso urunowa avuze umuntu iyo telefone itarimo gukora yumva adafite amahoro yaba yayibagiriye mu rugo ubuzima bukarangira niyo aho agiye niwigenda akaruhagarika cyangwa se yaba wenda yayitaye bayimwibye n'akazi ntagakore akajya no kwikopesha amafaranga yo kugura indi nk'aho ari ibintu byihutirwa ibi ngibi nibyo bigaragaza iyo ndwara nkaba nibwira ko we abizi ko nabyo biragaragaza ko gukoresha telefone igihe cyinshi ari ibintu bigira ingaruka ku buzima bw'umuntu ikindi aratubwira ati ese nta buryo haze hasuzumwa ubuziranenge bw'amatelefoni nk'uko ibyo twakomeje kuvuga ni sisitemu iba muri telefone ya radiyasiyo cyane cyane muri ariya ma simatifone hari kuko amatelefone ngeka ko birazwi hari amatelefone yangiza kurenza hakaba n'andi matelefone atangiza cyane cyane aya matelefone ahendutse amasimatifone ahendutse bigomba kuba hari amatelefone agira ubwo bumara burenze ubw'ayandi matelefone birumvikana ko rero nitumara kubivuga kenshi n'ubwo buryo bushobora kuzashyirwaho hanyuma nk'uko abantu bapima ubuziranenge bw'ibindi byuma bakareba niba koko telefone zimwe na zimwe zidafite ukwangiza ubuzima bw'abantu kurenza ubundi ikibazo ni uko abantu benshi bazi ko telefone zirimo zangiza abantu ariko ababivuga n'abashaka kugira icyo babikoraho bakaba bakeye
ntacyo tuzajya dukomeza tubivuge tubyamaganire kure
ikibazo yavugaga ngo mbese ngo kuyishyira mu mufuka ibi nabyo byaragaragaye ko iyo ababishyira ku mufuka yari abagabo bagira ingaruka zo ku mutima umutima urirukanka cyane iyo telefone iri ibitse hafi y'umutima nk'uko nabivuze abagore bakunze kugira amakanseri y'amabere ibyo ni ibintu byagaragajwe n'ubushakashatsi
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kiganiro muri isanga tuhe ijambo noneho Thomas urahagana hehe Thomas uratwumva urahagana he Thomas twaguhaye ijambo sinzi ibyarimo ndamwumva avuga ariko ntabwo tubasha kumvikana neza. Twibutse rero ko ari Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri isanga tuvuga ku byerekeranye na smartphone cyangwa se telefone zigendanwa, telefone zigezweho zirimo gukoreshwa ahantu hose henshi n'abantu benshi, hari abato ari n'abakuru, ingaruka bigira ku buzima bw'umuntu cyane cyane ku bwonko ndetse n'indwara muganga dusobanura ko ziyongereye cyane cyane ibijyanye na kanseri bituruka ku rayo matelefone. Ku murongo wa telefone rero twakire Ernest. Ernest, uranyumva?
Yego, ndavumva cyane.
Yee, urahagana hehe?
Ndi mu
Buseruko. Yewe, kako telefone yawe se itugoye mu Buseruko bw'Uburundi? Gerageza twumve niba ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo tucyumva, ariko telefone iravuga nabi.
Neza, ndavuga yuko amatelefone hagiye afite akamaro kanini cyane. Murabona yuko ya Amerika twumva cyane, turashikiriza ibyiyumviro byacu aho naho benshi batareka barabyumva mu Burundi.
Yego,
nicyo kimwe navuga jyewe noterera. Hanyuma ikibazo kigira kandi ni uko nta kuntu byashoboka nk'iko ibya Amerika mukaduha ubundi buhinga bwo gukoresha kiretse ibiza by'amafacebook n'ibindi. Murakoze cyane.
Ubundi buhinga kugira ngo mbashe kudukurikira?
Yego, biciye ku matelefone kiretse iza Facebook na internet.
None ko twaba turimo kubafasha gukoresha telefone ku buryo burenze sara, aho ntibyabaviramo indwara, kandi tugerageza kureba uburyo twazikoresha mu buryo buboneye butatugiraho ingaruka.
Oya, nta kibazo. Ubuye mu iterambere tujyanye n'ubuhinga bwa informatiki kugira ngo turamenye amakuru hirya no hino n'abatangwara.
Urakoze cyane Ernest. Ndimo kubona turimo kugenda tugana no ku musozo. Dr. Yamuremye Ernest aravuga byo gukoresha telefone nyine, hari inama mwamugira? Yego, arasaba ubundi buhinga cyangwa se ubundi buryo twabafasha tuborohereza kubona amakuru bakadukurikira mu buryo bworoshye, kubera ko ubu batadusanga kuri FM. Ariko inama mwamuha ni izihe, cyangwa se no muri rusange inama mwaha abantu badukurikiye kugira ngo babashe gukoresha neza telefone?
Inama namuha uwo mugenzi wacu ni uko yareba neza niba atarimo kurwara iza ndwara cyangwa se cya kibazo twavuze cyo gukunda telefone, kuko kugira ngo n'ubundi telefone uko ikoze cyane cyane iriya smartphone bayishyiramo utuntu twinshi dutuma ukomeza kuyikunda, hanyuma ugashaka kuzayikoresha ku buryo bw'umurengera. Ubwo asa naho arimo kuvuga ati munyongereremo akandi, bimeze nka ba wundi ufata akadozi k'ikiyobyabwenge, hanyuma akabona katamuhagije akavuga ati munyongera kandi. Njyewe navuga ni wenda yareba neza, kuko n'ubundi tekinoloji izana ibyiza, ariko iyo tubikoresheje ku buryo bw'umurengera bishobora kuzatubera ikibazo.
Ntekereza ko ari uko batatwumva
nk'umuntu ushinzwe ubuzima.
Ntekereza ko ari muri iki gihe batabasha kutwumva, ko atageze kuri urwo rwego rwo kuba yashaka byinshi mu bijyanye n'amatelefone.
Icyo kibazo ntabwo nari mbizi, kubera hano mu Rwanda ndumva tubumva twewe.
Mu Burundi niho dufite,
ariko nakekaga ko ari muri situation nk'izo mu Rwanda, aho twewe itumanaho cyane cyane kuri radio n'amateleviziyo ari nta kibazo tufite.
Oya, ubu ngubu kuri FM ntabwo bakitwumva mu Burundi, ariko twizere ko bizakemuka. Reka ngushimire cyane rero Dr. Jean Damascene Yamuremye, ushinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Nshimire namwe mwese abo twari kumwe, abaduhamagaye mukaduha inama n'ibitekerezo. mwese mwese abadukurikiye aho muri hose tubashimire kandi tubifuriza kugira ubuzima buzira umuze ku buhanga bw'ibyuma yari Thomas yarafatanije na Fasil Gebeho kuri mikoro ya Eugenia Mukankuse mugire mwese ibihe byiza.
Komeje kutwumva ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC.